ebibuuzo bingi ate kibi ebiddibwangamu n'amazika nagowakababwatta setaani mubi
omutima gwasirira emmeme oyenyikata
waliwo esuubi munnange ku Yesu omusumba waffe
nywela ng'oli mu Mukama guma emu amanyi Yesu waliri ye musumba wamuyite ajje anakuwamanya kutuseeka nywela ng'oli mu Mukama guma emu amanyi Yesu waliri ye musumba wamuyite ajje anakuwamanya kutuseeka. Obulumi mwatubuli wakasera emirobo lyekiteka nyobulamu amaziga manja gajjude emitima kampi akasera likome. Buno obulumi mwatubuli wakasera emirobo lyekiteka nyobulamu amaziga manja gajjude emitima kampi akasera likome. Nywela ng'oli mu Mukama guma amanyi Yesu waliri ye musumba wamuyite ajje anakuwamanya kutuseeka nywela ng'oli mu Mukama guma emu amanyi Yesu waliri ye musumba wamuyite ajje anakuwamanya kutuseeka. Mukama Yesu bimutami mati okulaba bwatu kijjayo mulabe ayogedde tajja mangu atutwale gamba amina tuwulire okuluma nga kuweddewo kugenze amaziga ng'agasanguddwa Mukama ebisuubi lyabo bamukkiriza abange tuliwummula. Nywela ng'oli mu Mukama guma emu amanyi Yesu waliri ye musumba wamuyite ajje anakuwamanya kutuseeka nywela ng'oli mu Mukama guma emu amanyi Yesu waliri ye musumba wamuyite ajje anakuwamanya kutuseeka anakuwamanya kutuseeka.